I tēnei wīwinga, tā kōrero a Tūmamau Harawira ki a Calvin Davis. Ko Calvin te minita mō ngā take whakaherehere. Ko te kaupapa o te wīwinga, ko tētahi rautaki hau mō ngā whare herehere. Ko Hōkairangi te ingoa. E ai ki a Calvin, ko te tino pūtake o te rautaki hau, kauri whai angitū ngā rautaki i whaia e ngā te ara pautama, the Corrections Department, i ngā tau kua hipa. Nō reira, ko tāna ki a rātou, me kimi huarahi kē, kia ātapa kārotia ngā āhuatanga Māori, mō ngā tangata Māori i mauheretia. Tā Calvin whakaro, ko te tino ngako o tēnei rautaki, ko te pūāwai i ngā āhotanga Māori, i ngā whare herehere, me te aha, ko te tautoko i ngā whānau o rātou i mauheretia. Kia pai ake ai te hīkoi a ngā tangata kā puta atu i ngā whare herehere. Ko tā Tūmamau Pātai, e nui ngā raru i taina ki te nuinga o ngā mauhere, i mua i a rātou huri ki te arakino, i te wā e tamariki ana rātou. Nō reira, kia aia, he pai ake me nā kā whakapaia i ngā raru i runga i te pari, me kaua e tatari te waka tiaki tūroro i te take o te pari. O tira, kia Calvin, kaore e taia e te arapautama, te whakatika i era hara, i tukana ngā mauhere e ngā kōti e ngā pirihimana hoki, nō reira, me mahi te arapautama i a rātou ake mahi mō te painga o ngāi Māori i mauheretia. Ko te mea nui ki aia, mēnā kātai tētahi tangata Māori ki te whare herehere kā tautokona tērā i roto i tōna ao Māori. Ki aia he iti noe ho ngā āhotanga Māori i ngā whare herehere. I ētahi wā he puto noe ho ngā kōhi Māori ā nawaira ka huri anō te tangata ki ngā āhotanga o te ao Pākehā. E ai ki a Calvin, e hana tērā i te mea māmā noeho o tira mea mahitahi ngai Māori me te arapautama kia whai hua tēnei arautaki hau.